wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Jeffrey Feldman ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib markii jabhada Tigray ee waqooyiga dalkaasi ay sheegeen inay u ruqansadeen dhinaca caasimadda dalkaasi Addis Ababa. Dowladduna ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah. Wariyaha V O A ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sen ayaa warbixinta nooga diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Maanta oo Khamiis ah, Ethiopia waxay xusaysaa sanad guurada ka soo wareegtay markii uu bilowday dagaalkii qaraaraa ee ciidamada dowladda iyo kuwa Eritrea ay la galeen fallaagada gobolka waqooyi ee dalkaasi ee Tigray. Hadda xogaga mucaaradku waxay sheegayaan inay ku sii siqayaan caasimada dalkaasi Addis Ababa, isla markaana ay suurtagal tahay inay qabsadaan muddo bilo ama toddobaadyo gudahooda. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay guuleysanayso.
Ethiopia will not collapse. Ethiopia will prosper. Ethiopia will forever.
Ethiopia ma burburi doonto. Way baraaraysaa. Ethiopia weligeed way jiraysaa iyadoo shafan oo ka adkaanaysa kuwa tijaabiya awoodda iyo dhiigga dadkeeda.
The blood and bones of her children.
Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, waxayna ugu baaqday dadka Ethiopia inay isdifaacaan haddii mucaaradku ay soo galaan caasimadda Addis Ababa. Madaxa gobolka Tigray Debretsion Gebremichael ayaa ku eedeeyay dowladda Ethiopia iyo xulafadooda dhibaatada ka jirta dalka Ethiopia.
The warmongers decided to continue with the war, and we entered into this war because the only option we had is to destroy our enemies by force.
Kuwa dagaal ugagaasha waxay go'aansadeen inay dirirta sii wadaan, anaguna waanu galay dagaalka, waayo ma jirin tallaabo kaleeto oo noo furray si aan u burburino cadowgeena.
Afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo Ned Price ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda inay soo afjaraan dagaalka, isla markaana ay difaacaan nolosha iyo xuquuqda dadka madaniga ah ee Ethiopia. Waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay hadda cusboonaysiisay digniinteedii dhinaca safarada Ethiopia ee ku wajahda muwaadiniinteeda iyadoo gaarsiisay heerka afraad.
What that means is we are advising US citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending
ujeedada digniintan cusboonaysiin ayaa ah in aan talo siino muwaadiniinteena Mareykanka oo aan leenahay ha aadina Ethiopia. Waxaa kale oo aan kula talinaynaa muwaadiniinteena haatan ku sugan Ethiopia inay hadda baxaan inta la heli karo duulimaadyada ganacsi.
Ethiopia, consider departing now using commercial options that remain available.
Madaxa guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michel Bachelet ayaa sheegtay in colaadda sanad jirsatay ee Ethiopia laga xusuusan doono falal waxashinimo ah oo la geystay.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights.
Waxaan haynaa sababo loo qaateen oo aan ku aamini karno in muddada sanadka ah dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda Tigray ay ku kaceen xadgudubyo dhinaca sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ah, gargaarka iyo qaxootiga. Qaar ka mid ah gaboodfallada la geystay ayaa u dhigma dambiyo dagaal. Dadka rayidka ah ee Tigray waxaa la baday silic iyo gacanka hadal foolxun.
Civilians in Tigray has been subjected to brutal violence and suffering.
Warbixin ay wadajir u soo saareen shalay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo Ethiopia ayaa lagu sheegay in gacanka hadalka iyo kufsiga ka dhanka ah dumarka uu ahaa mid faraka baxa.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii ay Cindy Sen ka diyaarisay arrimaha Ethiopia.